Yo, Gaza! Fresh from Gaza Beats Music.
Gaza made the beat.
It's more than more.
Boy.
Tease more. Bounty Muna in the building. Let's go.
Zing.
They pay attention to my dudes. Batenga vili bad, jiva siya vili good. Elo siwa konja mulilo. Wama pala chusi, nikachita pia, nishiwa panga news. Yo, they pay attention to my dudes. Batenga vili bad, jiva siya vili good. Elo siwa konja mulilo. Wama pala chusi, nikachita pia, nishiwa panga news. Listen, jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu. Paparazzi ya nikopa. Jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu. Mama funa nizi flopa. Jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu. Mande wadabwa zini chopa. Jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu. Mase jine nipa chopa. Mwana this and that team on my front page. Muzini siya guys, I am stranded. Iyo game ye mucha I need to upgrade. Muzadabwa nipenda po my hundred. I do this for my fam fans and friends. Girls no NRCs wafuna marriage. They wanna bring me down though they can manage. Fresher than MH nili na maketi. Jine ni trending. Jimo murenting. You get busy every time. Nikapita like mukiri na mwana mumangala muni pipa. You peeping. Sorry your ballies I'm kinging. I'm saying them amateurs are hating. Nilipapiki mashavelo kutari. I'm Irish nichitika bavena nimpawi. Jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu. Paparazzi ya nikopa. Jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu. Mama funa nizi flopa. Jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu. Mande wadabwa zini chopa. Jine Irish kaingu. Check. Jine Irish kaingu.
Dab ndiga bobe ni mkamwa. Iris kaingwa magonda za chifana. Yeah. Amalume ndi madoda omo yote. Zmora godi nyimbo zindi zonke. Mwe soundi, soundi. Yeah, I think I can madanga tikaini. Trapundula move andu wa mafuna saini. Bora ndiga karandega aishaini zazi. Izizo madana dana. My foot undi za chifana. Chains on di my man in black. Wo Smith me tonenga tuzali mba. Anyway, lelon son, dozo jamba eyes into ziga futa tizi, musa dabwe eyes. Chenzo, agudega, agudenya teto. Shout out to Gaza, and that I am di mapeto.
All eyes on me, yeah.
On me.
Tis more and dia Chenzo,
yeah.
All eyes on us,
on us.
Tis more and dia Gaza, eh.
Listen, jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu.
Paparazzi ya nikopa.
Jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu.
Mama funa nizi flopa.
Jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu.
Mande wadabwa zini chopa.
Jine Irish kaingu.
Check.
Jine Irish kaingu.
Uyu manja njine ni la
top. Dela mani mazikwira no zile kerela neka. True story no matter what. Mwemwate pesa ni mizimira mulilo na choose mule kopala. La fat loud low kwa sila mwanyala. Line ya kupita ibweze pongati yeko. Padwa feki sinlungi sapo sindine wakuzesko. Njembo zewa na nitema za marapo. I'm too playful I game ye nitaya you can play full. Nga seke chizungu cha enda viral. Nitaka tongo chila wa Diana wina Milo. Buga apli male I know it's cool. Imwe artist been divorced tutosa kutiklu. Sap homeless iwe umuzi wa tizo. Nindani wene sana muone kukok studio. Johe bululu si jahwe be humble. Ghost time's the best is Africa time ya call. They pay attention to my dudes. Batenga vili bad, jiva siya vili good. Elo siwa konja mulilo. Wama pala chusi, nikachita pia, nishiwa panga news. Yo, they pay attention to my dudes. Batenga vili bad, jiva siya vili good. Elo siwa konja mulilo. Wama pala chusi, nikachita pia, nishiwa panga news. Listen, jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu.
Paparazzi ya nikopa.
Jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu.
Mama funa nizi flopa.
Jine Irish kaingu. Jine Irish kaingu.
Mande wadabwa zini chopa.
Jine Irish kaingu.
Check.
Jine Irish kaingu.
Uyu manja njine nipa chopa.
All eyes on me, yeah. Tis more and dia chance wow. All eyes on us, so. Tis more and dia Gaza, hey.
So there you have it.
Gaza made the beat.
More and more. Vincenzo, I see you blow.
Boy.
Sika shota kapelembe. Shizzy, what you want? M. Drews. Tizo. Na Donnie Leaf.
the building.
It's a Gaza Beats production since day one. We murder.